Christmas is coming, excitement fills the air. Sounds of the season are heard everywhere. Music comes from choirs singing their joyous farewells, and it seems overhead ring out the Christmas bells. Christmas is coming, excitement fills the air. Christmas is coming, sing Noel, 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 sing No